Joni mon hediyankobe teddube taskaram sappo e nayabo dande fulbe immorde Washington komi woni cerno mo dumba ko ene wondi e der silmaji cappantati aroji di e hino titole taskaram men non hande ko ande maunde e bangye cella leyde men sukabe dudube no uro walla no nyama dorogu wano cocaine cannabis e noneji goddi dun non no adda nyabbuli wona sabu cadele cellal e der leyde men wono gine o dorogu noddirtedo couche ino jali e der didubi sakkitidi
ko gonga drogo inetedo couche fendo no walde masibo kaleji men no walde non seulement la guinée mais aussi sierra leone et liberia
en hedato nde jantore nde heblani e Mamadou Sadio Balde gila Konakiri yewtiden kadi e malam Moussa Guiré hertordo gandal bonandaji du wi'e criminologjo ko kanko ardi département janginowo no tiadele toppitorte kadudal polytechnique wonungal yola e der diwal Adama wa Nigeria katajere didabere ngurndam fulbe e yewtan hande fi yoga e adaji di aynobe ma wi'en durobe fulbe jogi hande e yewtan fi tuppal no wi'e monde kadi e sawru ngaynako joni natanen fensi tugol yewtereji di
jowlol sukabe
e lewru jega buru hitande ujune didi e nogas e nayi gouvernement Sierra Leone toddino wonde habugol o dorogu noddirtedo couche no jeya e burnaadi heñorede e der leydi ndin dum no wi'e national emergency e engelere yi e neddo no tawa e ko o dorogu moddinirte e biol BBC aynobe berde dum woni belayeji e der Sierra Leone nodduno yo lamugum beydam e polisi ko walla be renugol genale den sabu sukabe ben watti yahude irtaji e fureji fahin e der gon hello hirnangi Afrique gine kadi e biol nyawndobe kippube lorribe on dorogu mikkotobe couche be idike e der didubi tati sakkitidi wuren wobbe hino heddade e mum Mamadou Sadio Balde nultondirado amen Konakiri lamorde gine yahi e der cuudi nyawndirdi nawnube batte dorogu kedoden jantore makonde
Musi be o yi ko ko yete kush ko do wono yetti ara yi watta na yila ono suka
ko wattangol hila o suka mo nanu don no yewti fi mun do ko dorogu kush o wutti himo wali lattini hay memmina gol o wawata
gol ko pa gol na e mun weti
der di dubi tati sakkitiri do wuttugol dorogu couche no beedi e der guiné e leede kawte e biol docteur Tchernoba non ko ardi do dudal kafi kala ko bonata hakkil nyawndirte
ko gonga drogo inete don couche fendo no walde masibo kaleji men lagine do no walde non seulement lagine mais aussi Sierra Leone et Liberia donc drogo couche ko hondum drogo couche ko jamba ko benata kon cannabis ko dum be killata produit chimique digo on te getti haray ayye lakere no yalti makko haramo wembi on yalti be gettude harabe wonde gore mabbe go joggi be pense ko pense be nata ka wunduko be nangal ladde ngangal motam modude ngangal
ko fawi e suka be cappanayo e njo o dorogu couche woni ko wari e der ben jangobe l'école no wudi ko dun docteur Tchernoba holli
seulement 2023 l'année dernière ko yimbe cappanta te njo sagatabe ginen ko feccini e hikka depuis janvier ampendo ko 12 personnes han semaine dernière o nde yontere do yawi 4 morts une seule journée
fino o fitina ustora dudal no uddita Konakiri nyawndobe yimbe wobbe no LT hen no wuttobe couche nyawndirte ko docteur Tchernoba woni ko ardi ngal dudal
menen ko men formu docteur Weben fino be nyawndira men forma militaire ben fi no be renforcer capacité mabbe fi détection analyse répression on fi drogon même forma acteurs sociaux ben
be sati dabugo nokure katawata o drogu couche e fi cocaine e kala ko bonata hakil hara nyawndete sudu nyawndordu wuttobe drogu no sincia tombolia kasera Konakiri men tawno ton sukabe no wali wobbe ko sabu siba gol cocaine wobbe ko sabu wuttugo cannabis nenen bari ko gollo ka pharmacie sudu nyawngirdu ton
wobbe are do are be ditti couche on se be ditti couche on dengangando lafi
mara be hara be haba ma hara tibe ari me wadna be consultation wobbe wobbe kadi hara wata wadde consultation ko ilisans direct me wadanta be 3 jours hada bo yettude lekki pikiri jidi be yettatamo bimbe ki kire nyalorma après 4e jour me ngara ko oral comprimé jidi me yettam non kadi men jonna be wona do hada en même temps be wadde roi de sevrage un sevrage ko lotu goji je mabbe ne yettam kushum itta drogon ko bandu mabbe 3 jours dum do lanni be lutta be jonni don lekkere de
Pierre hibe fiddi ko lekkele den wallitotobe fiyobe famundire
wiibe wiimi be nda yi ara be andi ko humbuuli hembo be andi odo ko hersetede be andi odo ko tejjintede be andi odo vraiment be yewtira mo
du suudu nyawdirdu hino tori faabo hibe landi balla kanko ya Musa Bangura o tawdaado e sinchube de no kure hebi duubi tati be holli yimbe none man no ara dum fi dabugo lekki ko dum nenen bari woni ko yottini konakri Mamad Sadio Balde VOA
Ajarama Mamadou Sadio Balde en heddoto Guinée ton kedoden docteur Amadou Mouktar Diallo on ko nyawndirowo tasakuye no wi e médecin légiste e Francine Kore Alpha Ousmane Ba landimo holno di produitji guykinoji waylirta hakkille neddo kedoden
ko bonata hakkil hino memo hino io hino sua ko di woni fayda ko wiyata ko drogue dure hino senda tali tati hino to goddi di benta ko perturbateur ma hallucinogène se a jettidi ko ya wawa si a hoyda woni a wawa wa wemu do goddi tan be nadi le dépresseur hino sa jettidi wawa was ko fetande seda kulol hunde ala e mudum ala kadi mapunde tamuno ko le stimulant en non ko bewinoji ko din fasoji tati woni ko inta ko drogue dure
docteur Amadou Mouktar Diallo e hore di nyamete bonnay di hakkil ko ella hondu dum addirota yesa to lenga hutoray bebe
dum non ngi woni de tal la ke nyano si juti no di wira do ni faso jidin tati kidi wawa bebi ngen gani ni si ngani ni bebi ko mi jongon bon tata hakkile dem fanda tawa joni on tigi be ko famo ti se nako hande gadi ba tako konta ma e junu jo ma jufodo ma fetudo ko dum nyama o dugo gala ko konti fayda fetudo si fetti ka ngandi ko tawata ko be bay nyama goddum tere lutudo den kadi no nyamo wono be na den bay haray ko be iya nan jokkora banu nun ko wone landade ko ben nan dudday ko yaawi tawande hikkini dum adde talla la ke jugo wono problem cardiaque poje den ko den do alutude iya nan katawata da dudi hawo don ko dum woni talla la ke ji nyamugo dogo gon si juti on kala mo nyamme na goddum e tere den kaban
ko hondum gasata wadede fina dum sakore ko tonugol kawada gongol tun gasay
ciata gol fi sagga go sakku gol non kallo e docteur ben ar non ko waja gol wajo fen sitina na jama on fu ko hondu woni lora o duro gudo on haray ko no hala docteur ben holla imbe ben dum do no mar nambara si acca kama tongaka addai wiemu gol wonki jibani adama kambe on be nyamo de ben e kadi si kawina kambe wema ni si be nyame babbe be wayi ibe wayi adu de loraje bani adama kawtal no be lutu ben ibe wayi dolu de yimbe yona jube ibe wayi hay warde wobbe go tawa ina e sagu mabbe boni kono non dole docteur ben ko si docteur ben adana ma nyawnde te don be wada chatte go ton fi dutu gol ko inta ko sevrage dutu gol on tigi himman ne do go seda kono hino farli en fop modum surtout docteur ben fensita fiya jama on do bonne mum fondo
ko docteur Amadou Mouktar Diallo médecin légiste dum no gasse noddirede nyawndiro tasakuye hedi den do joni jabboden kododande fulbe
kododande fulbe
wono mi haliri non ka titode hande eden gondi e malam Moussa Guiré on ko criminologue yo ko dum woni hertordo andal bonondaji ko kanko ardi département janginowo no tiadele toppitorte ka dudal polytechnique diwal Adamawa wonungal yola ka funange Nigeria mi yewtidi e makko ka telephone kereden malam Moussa Guiré mi yettima ko adi fof yewti en holno Nigeria fewdori e bangal ko sukabe duddini e nyamugol dorogu
naftira ki lekki do no wala haje ni der leddi Nigeria bano andira duniya rufu Nigeria dum dum ansaka to bawo hande to en larai bititol national bureau of statistics bana himbe ha Nigeria himbe million 10.5 digital holli ko modira lekino handai ha Nigeria ko be bijiti be tawini bikkoy sukabe daga dubi 15 yahugo dubi 15 kambe ngoni der moduki leki ko handayi ha Nigeria
sentawnori njaramji wano bere ara ko none hombo e di produwiji guikinoji buri dudude hello Nigeria
letteni leki ganyade ha dereken Nigeria ko ko himbe Nigeria modata ko latti ganya dum ni burna fu ay do jongitiri daga mbal be do biya dum giya
ndiyam bere
yawa don taba bange nenen mu fahin cannabis kanju woni bange yawa kanju woni bange nenne woni lekkiji goddum en modata dalila en nyawda bandu meden en itta somri kanjuma ay to be hoshi ha buri sembe kanjuma dum nyawna e masin don wato en don mari bana tramadol be nandudi kanju be buri modu e Nigeria
mala Musa Gire anko a criminologist holno taskorda darande gouvernement Nigeria ngam tipirgol e dum tipirgol e alhali e mana reugol doroguji bonnoji hakil hara sariyaji di no feppondiri e bone on
bawo Nigeria hebi lamu hore mum odi decree dum e gadi lamu soja Indian Hemp Decree 1966 bawo don bo 1994 Narcotic and Psychoactive Substances Act from 1994. Gwamnati habda masin to ha warango ni waduki NDLA, NAFDAC, the Nigerian Customs Services. Doni Nigeria do habda masin.
Feundo do ka feundi do hida yi ibate den eboje.
Gwamnati do habda masin musamman jota modete kon dum guikinojum masindo gomnati happiti do taadi masin lekki guikinoje ko hebanno be butu nane jotta warti hebata ko be butu jotta dum nawdum masin de lata ke dereke en bo wala sede wala ko be kuwa wobbe dalila be ngala sede do be hebi be acci to den bo fahin ko lati ainihi hukuma do habda masin ha do daranki hakki motki lekki dum ngam joni to anja ayahai to NDLA office atawa don nimbe dudbe nangabe odi wobbe fere be don hokka be lekki hala rehabilitation be don na be der jama'aje be don bodi ta bo masin seni matsalaji ko min habdata odi problem handi hala Nigeria odi corruption do mari matsalaji sosai dembo handi nokure to dudi hukuma famdi himbeji ko rentata hala motki lekki man do be famdi be wawata be habda kala do wada kubarin kala ha pellel fu ngam man do kuma warti dum problem masin ha hakki motki lekki ha de teki ha Nigeria
tipu de dum ada tamjini lesde adunaru no hani jonindirte juude ngam habude alhali o
joni ni ko handi lesɗe duniyaaru kawta ɓe kawta ɓe habda ɓe ndaara sukaaɓe meɗen ɓe warti yimɓe goonga ɓe ɗali maɗuki lekki gañaaɗi ɓe habda bo ɓe heɓenaɓe ko ɓe huwa ɓe janngina ɓe daga ko laati diina haa janngirde ko laati je jamanu to ɓe heɓi ɓe ɗacci maɗuki ko aya ɗum naayi duniyaaru fo yeeso na Nigeria ta dande bo yeso don en keban ardiɓe kimminiɓe en keban bo ɓe ardana en ɓe kuwana en ko laati hayru
mala Musa Gire mi jarnima VOA Fulfulde weltanikema
machallah mi yetti Allah barkide
Dande Fulbe wondon e heɗade e dow VOA Fulfulde ko mi woni Cerno Modumba VOA Fulfulde no heɗe e dow radio ji ɗuɗuɗi e nder gure kewɗe wano Fraternité FM Mamu Soleil FM e Evasion FM ɗum ko Konakiri Waga FM Wagadougou Radio Sokode ɗum ko e nder Togo si tawi ɗon faala feƴƴingol taskaram o ka radio mon ino weli fi jokondire e VOA men ballan on kebon yawtere nde yontere kala e hore neware idon bawi hebude jokkorde nde kallowre amen e kamejaaje rendo ko yo sayido natanten tajere didabere dande fulbe katajere didabere en yewtan hande fi yoga e aadaaji di fulbe durobe andira no jeya edin monnugol na'i e wakkagol sawru ngaynako tagal dum pop rogere diaspora jofinan taskaram o hande ko fi ballon d'or afrique haleten timu dum woni mbunyare fukure kanye
ngurndang fulbe
monde hitande kala ngaina kobe no hertina na dabeji mabbe nyallal no wi e tuppal ndanyande be okura na ima be lamdan e yoga e lekkele ka monde Sherif Diallo nuntondirado VOA fulfulde kolda dum ko ka worgo Senegal tefi andude maana mum hedoden
Tari kamonde non he fulbe e no sifo he dabbal e no wa'i ko he rewbe dum wurti momini jamanka
rewbe ngaddi monde nagge yoyan meya lamdam dimittara bandu biro o fugal gorel biro yengel nene o ari don wi ge nag dimittama nyande wonyane ge boram mani bandu a nyande wurti san nag ge wippi wutte wonno neddo so owlino law kan lamdam misanno he mum wippi wutte o ram borsi cugange fodo ndira ha wutte o tadi nagge modi dum ta dum da yimbe be jattini bo dembo jattini yimba mballon ret toujours mi addana naydi lamdam lamdam wonde ko don fuddi ngaddi ha ngokkana ge a watto be ngaddi ha be juppa e dettawande naydi ngara metta dum wiide meho mehole
monde non eno yar e siruji kewde nafo e ngurdam naydi he hitande de momini jamanka
ledde no monnirseede ledde monnirseede di keewi ha ay goro andano defu sabu lefol yof wodi ledde monnire enen ga monnde de addi wodi ko laka wonno nagge nge modi wutte o redundu heewi mawde bari tawi redundu heewi mawde bo tinni suka o yim ya asoy laka asiko bangi dadol lakangol abbi im buna nagge nge ta haadu mantini bofi nagge nge yarna tuusi eddi ko saari ta redundu bofi laka ko kan idi e monde du leggal gongal di wodi wi e lalla foro e ngoni lalloje den monnirte ko pour naydi jibina monniro lalla foro e wada bikkon bale woni don yawta sesude e nay kangal woni leggal dimmal
monde so yurondirama e lekki tuba ko bebe hay so tawi ki fotani kono di goddon dirani non na fewi monde de e lekki safrobe ne handi e yeru ko cellal bandu naydi bolal addata docteur Babacar Diallo safro woni handi si wurongo kolda
comme je l'ai compris hein j'ai vu les éleveurs faire ça donc c'est une méthode de traitement
ko andi yo mi famu dum mi yi u gayna ko be no nyawndirani ko tidi e nyawjigo wobbe watti hutorde en hum pitike wonde monde ne no jilla e nyamdu vitamin nandudi e ko yeyete e gonka pharmacie dum ko fere mo yere non no walla naybi no di jidora no beyda nadi cellal hisinadi e kullo e lorra e koy koy si nagge yari monde ne dira dam magge beydeto ge beydo cellal
hadde non en ngese na ipenyine ko monde wonno safrigal na idi ko dum non rewa ha do na do Sherif Diallo kolda VOA fulfulde
a jarama Sherif Diallo joni halen fi ada goddo kadi andado ka fulbe ben hiden wowi yiude durobe ma wi en aynobe no fali lekkum ka hoddudu mabbe ko woni maana dum e ko woni bote walla hittendi mum ka be fulbe ko Moktar Bari nultondirado amen Bamako lamorde Mali tefi andude dum hedoden jantore makko
no jeya e aadaaji fulbe jogagol sawru dum ko huune ne be heewa sertude e nder gurnam mabbe tuttu fulbe durobe sawru ko jaadi e mabbe mo be sertata Zubbi Diallo e Amadou Diallo
fullo gorko sa selli tawe ana jogi sawru sabi sa jogaki sawru san huunde fuu ko wari e maada a wawa riwtude dum aɗa jaɓa doggude jaade hunde fuu ko wari ema so aɗa jogui sawru tan aɗa jogui hoolare hoolare Allah dow sawru ma ndu guikke ma ndu dow sawru ma
o fay so nayi poti temedeɗe nagge sawru jokkata ɗumen sauru duna jogi alhaaliji kewdi e jokku ko daabaaji ada den tora sauru sai ko haani wadede rabaay wardude dun sauru sai daaba du ana jelli to fa barmine saade jogi sauru ana nafe
subaade leggal wada tengal lu sauru kadi ina itti sanne durobe be ina andi ledde nafoje daabaaji en kettino zubbi jallo
be ana ciwo yal dalil hudum be jogi mudum atan sauru nilbiru sabi atan sauru ndu ana bawli ana sewi a helgul mun ana tiidi wala e tuugo dum sey sa wi atan sauru ndu hiru manane mudum ana heldi mudum ana tiidi o sauru so nilbiru e en sauru kelli wala let ki ana le perre to ana wi kelli kany e chamidu dum sauru mudum kany dum sauru chamika ana rawni ana jogi sembe san me di chabbi tati ni woni so ne ronkay di wala wala kana ronka ko tawre sawru won
faysu tawi dum ina mauni e nisu fulbe hande jogade sawru fuddi majjude e gurnam fulbe no tawa e ko saabi basi wondo le sahel handen kono fe joni be no keddudi e ngal fina tawa e kettino fa han zubbi jallo e amadu jallo
woyru dagi loji hala se ngi hedde dawgol to en ana dagi sabi ngi fayso almami ana wada huduba an yian afami an tawete an tuugi sawu nin gorko ka tawri dum sawru feese ngi hedde sari en tawon ana mutti san dum an beydi hen joni ko andum ko on fulbe ka wajibi so gorko ka sa jogaki sawru so wana hande bo hande zaman o yimbe kewi wakati en kawri yimbe je be galda alhaaliji so sala jiyede ana jogi sawru wakati wiyete neddo bondo en kuli woɓɓe ngari yaatan jogi cabbi mum gamme yimɓe kulan sabi saɗa jogi sawru tan won yaware e won ko aɗa waɗe ton tan sawru ndu ka yettoto joom nin noon ɗum waɗi so jama o hulɓini yimɓe cabbi ɗi jokka yimɓe ɓe kuli fayiru sukaɓe immi ɓe ka ɓe annda yiru teddengal sawru so wona ɗum wine gamin tawi sawru an jogi teddengal tan
a jokkirde daabaji sawru du tawi a fiyata daabaji jaade saabu pullo piyo daabaji heewa saɗande valeur daabaji ko nafata tan a fiyata daaba kadu ka rentorade sawru wana ko rentorte noon ladde arande nde neɗɗo naɓa sawru ladde joni no duro no wawi ñallude fa hiira tawe naɓata sawru du sa a ƴeewi naydi joni sa yeehi ladde a tawata duro no jogi sawru ɗum wakkati muɗum woodi ayyo
fey so tawi kuugorgol ɗum ina ɓuyto on sawru ko hunde woɗande e duroɓe nafoore e nder ladde Moktar Bari VOA Fulfulde Bamako
Daande fulbe wonudon e heɗaade meɗen weltani on nokku kala ka gondon e adunaaru tentini jodiɓe Kano Nigeria Conakry Guinée Nouakchott Mauritanie Yola ko Nigeria kadi Dakar Senegal Bamako Mali Ouagadougou Burkina Faso Abidjan Lamorde Côte d'Ivoire Bérékoré Guinée Accra Ghana fa hewta Ngaoundéré Cameroun joni natanen rogere diaspora
Diaspora, diaspora, diaspora.
Adindi no anda ko nyande no gas e jego sapo e didaburu to Marrakech Maroc inde okkado mbunyare fukure kanye Afrika hitande ujune didi e nogay e nay e fenyinte yoro mangara nultondirado VOA Fulfulde Paris hertordo fukku koyngal yewtidi e nandobe makko ko fati e subagol on fijowo
fedde denongal kala ko fati fuggu Afrique ne wiye CAF matotir inde cubado yo won ballon kange fettobe Afrique nyane 16 lewru décembre to Maroc ko joyobe be do podundirta dum Ademola Lukman mo Nigeria Sego Girassi mo Guinée Ashraf Hakimi mo Maroc Simon Dengra mo Côte d'Ivoire et Rowan Williams mo Afrique du Sud kon Abu Bakri Ba jayni yanke mawdo e ko faye cioftal balli wonno Canal Plus ardima kadi 6 media to Guinée kanko wi wonata ko hakkunde Lukman e Girassi
kanko Girassi e Lukman kam buri yakorede wonde ko gorre mabbe wonata hangadi do en ballon d'or meilleur joueur africain de l'année sa jewi kambe dido ko parmi les meilleurs buteurs en cas de Lukman nani bituji kewdi e club mum kono non Lukman en jogi avantage Lukman woni kanko wonko gagni o dañi rayeji kewdi e club mako gagni ma trophée continental avec club mako e to kadi sa yi Nigeria équipe nationale o yi ha final ay ko be gagnaki kono non o wadi coupe d'Afrique mojo donc sa yi ko wadi club mako e ko wadi équipe nationale et donc bay wi de hankadi ni ko kanko woni vraiment grand favori sa parce que Girasi kanyum namo nani o marki bituji kewdi e club mako mais sa yewi Girasi ko e mois octobre tan o fuddi markude bi pour Guinée parce que jodi non kajima eliminatoire uji parce que ane o fuf o markani hay bi goto Guinée
to Nigeria non kambe fuf be nangi ko Ademola Lookman mbir mabbe kanyum subete so tayi dum don non wodi kanko lomtoto gonnodo ballon kangé rawane o don kadi ko Nigeria umu wiye Victor Osimhen Chaka Adegboye ko jayni anke to Nigeria
absolument Ademola Lookman il
sont pas kanko gonga Lookman o saha buri darade buri wonde darde e kulo ko wiyete ko sabu o saha o do Nigeria yim fo dum kala ta kala bi do Lookman ko ngandi ko pettowo ganda do gandita do o do saha kam ko ko buri lolde sa jeewi kano Nigeria konkoni bado fof wadde so tawi dalo jetti dum ko konko fotum nawde so yawti Osimhen konko dal fotum wadde ko gine joodi ko non e ko faye heblanade fijurde fuggu mawdo ne wiye Coupe d'Afrique dum don ala ko way bonande Cheikh Girasi bade watat nobe cubima ha gayni Aboubakri Ba
hamisi ko hadde mabbe joodi eliminatoire hadde gine wadde eliminede ni les votes étaient déjà faits yimbe wotanobe ngoti ha gasni
e gine wayri etude ballon kangé mo fuggu Afrique gile hitande ujunere ete medde jene e chapaddi jididi didi watno dum ko biete do Sherif Souleyman ne fettatno kippu biete do Afia gondo Guinée Conakry VOA Fulful de Paris Yoro Mangara
on fami hediyankobe teddube jofi timmi yewtere men dande fulbe hande kono ko adi en sedude e hino kan Diallo Pular
Pular woni farome Pular woni farome Pular woni farome Pular woni Woni parame komi pulo komi bingel pulo pular woni woni parame komi pulo komi bingel pulo pular woni woni parame
Diallo gila Senegal Pular woni faromen komi woni ciarno mo dumba hewtinando on dande fulbe imorde Washington mi jarmi Abdrahman Dia Lionel Gahima e William Andrade ko kambe ballitilam no dande fulbe hewtira on de yontere do mi jarni kadi nultondirabe vewa fulfulde fop Sadio Balde Mokhtar Bari Cheikh Diallo Yoro Mangara Alpha Ousmane e heddibe fop yiden okkindiri aadi e yontere arore si Allah jabi mido yalani on jam nokku kala ka gondon onon e bengureji mon on jara. Thank you.